sakiraaɓe heeɗiɓe jam ñalle moɗon gonɗo limere fou e maggal momin jowti heɗade yontere fou miɗen kawra e jaaleeji keɓɗi caɗele dartude heɗi woni ko gondi wadde e tiiɗallaji ɗi jogii fa yettade hakkillaji ɗi jirwinata fa keɓa jaara yesso fay e tawede tiiɗallaji ɗi sembe kabaruji ɗi an helle fewtude julde leyƴe nde galleji kewɗi egguɗi ana gondi e tewtude dabareji hono layirto le o wattu tiiɗallaji hakkunde golloway ballodiral hakkunde jaaleeji fa yettade hakkillaji le nde yewtere min kolli tan imadaraji ɓe himɓe egguɓe e gondi wadde le nde yewtere fabodiren yontere nde en dartan heɗi woni ko ɓe himɓe gondi wadde fa gaɗa golleji ɗi mbawi heɓude hen seeɗa fa keɓa juula julde leyƴe nde no moƴƴiri komin mbiyata invité de la semaine ɗon koɗɗo meɗen yontere nde yo sociologue ɗum andiɗo kaba neɗɗa ko professeur Birima Eli Diko e makko en kalan haala imadaraji na tinnareji ɓe himɓe gondi yirwinide ɗon egguɓeɓe fay e tawede tiiɗallaji ɗi gondi ɗi no mbowirinɗen yontere fo en timminiran bandol e gol min ɓami yontere nde ana haala haala cawu e hokkudirgol le julde leyye min Ousmane Ñalibre woni noon ɗo to ɓoggui jande to Ibrahima Sanogo woni en toon sakiraɓe ɗo gonɗo limal fo e maggal muɗon ona bisimilla heɗa nde yewtere fabodirel le balɗe seeɗa keddinino e julde leyye yimɓe hewɓe egguɓe ana gondude e dogadaraji kewɗi fa keɓa lanndino e julde leyye nde hakkunde sottugol dabaji morugol fa yettade margal cofe e sottugol huɗo yimɓe hewɓe egguɓe gondi e yirwininde golloway pamaroy ko mbawi wadde hen fa darano kureji muɓen yalana keɓa juula no moƴƴiri fa e tawede tiiɗallaji goduɗi seeɗa foji ɗi keɓinimi en ƴuwrde Bamako yettade sévare fayade bankasa do faccitango alisis e sita siduɓe
le balɗe ɓaɗaɗe julde layya nde déplacé en hewɓe joɗiɓe nokkule kewɗe e leydi amen ndi ana wondino wadde imadaraji ɗi wawi fu yella ana landinono ndeɗo julde hewɓe mabɓe holiti wiide heeɓi wadde gollewoy tuskoy ɗi heeɓe muɗum ko tamma e juuɗe mumen fa heɓa daranade kullewoy koye yimɓe galle mabɓe hasindini muɗum
ahan ana golla jaati won teyfotoɓe won sottoɓe ɓoggi won sottoɓe huɗo won faddotoɓe mon sottoɓe duma ɗum yeggiti fayi rewɓe jogoyoɓe ndiyam na garda na cotta yeeyoɓe leɗɗe muɓɓe yalla yimɓe ne cooda gaɗa danɗe fuu na gaɗa nde hen yallan daña ko heɓama fuuley kabaru layya toon ni fuu ana gaɗa ñalawma daña ko heeɓi
sévare to Hammadou Dikko yo déplacé jeeyo toon dabaji ɗe ɓadale julde nde o holti wiiɗo heeɓi yeeyude dabaji kewɗi ɗi gallura nde fa yetto le guelle ɓattiɗe gallura nde Aissa Touré kañum ndu yo déplacé jeeyaɗo Diala Sagou morɗi woni golle makko ele ɓadale julde nde o holti wiide client en hewɓe woni jottiɓe mo ɗum latke sababu ɗu ɓeydude keɓe makko
kamin ka golle dabaji ɗi ɓuuri mi o min sooda min sonnan dabaji kewɗi bo miɗen sooda fatoma ɗen sooda motti wakkatiji miɗa jaboore seeɗa seeɗa ka ɗum wayrama seeɗa annden daaba ana fanɗi to soggete fuu ko sarsete yete isanci tiiɗi paase ana heewi fuu dow daabaji ɗi niya woni golle o seeɗa seeɗa ana heeɓe hen jaade ma santi jonde ka
yo baaray kondigi ɗe ɗuya kondigi kosoɓeere
mimi morono ɗum andumi miɗe moora yimɓe hewɓe ele ñol man ɗum nafikan sanne guiddi warmide guinni sévare fa hande mi jooɗaki ɗum woni golle ɗa mi waɗan ɗum mi ñagata kon homo fou
bankas toɗo yimɓele egguɓe iwde jonde mumen hewɓe wonko wawi heɓude ko tamma e juuɗe mumen ele golleji ɗi watta toon goto e mabɓe holti wiide heeɓi sodande sukaɓe muɗum kaddule julde saabi yeeyugol cofe ɗi o mari lebbi kewɗi tawede o suuɗayi kuyal makko feeyi o holti mboyi yokki makko san fewde e ko julde laya nde ka o watta ɗum nokku goɗɗo to wana geni to o fini oɗo abba galle goɗɗo ɗo heeɓi holtinde sukaɓe muɗum saabi yeeyugol muɗum huɗo
patta ko nde julle min mi cotti ko yaata capantati cofe ujunaji sappo e jetti e temere jeɗɗi mi sodni sukaɓe ɗan kadule kan e rewɓe ɗan fuu saabi watte julle joni ana tirsi homo fuu waɗna ɓiɓɓe muɗum ko margon ɗe cofe nafi kam fa wala seeɗan fewtami neɗɗo dibbaɗo warmi joɗimi on nokku min ne patta kon julle joni mi yeehi mi waɗo huɗo fa joorele ladde mi sarti wotoroji tati warmi cotti min ɗum wotoro goto fuu mi cottir ɗum ujunire temere jeegon mi heeɓi moussaka sukaɓe ɗan
ɓeɗo yimɓelle tawede mumen ana woɗɗi nokkule to fini fa yetto tiɗɗalaji kewɗi goɗɗi kasen ɗi gondi fewde e muɗum ele gurda mumen ka yo yimɓe tinniɓe sanni ɓe jooɗaki so tummodira juuɗe mumen ɓe gaɗi ko woni e bawɗe mabɓe du fuu yellaɓe keɓa landinade fewde julde layya nde ele hakkille mabɓe tinnaro nde ɓe gaɗi nde ka waram latade sababu yewtinde galleji mabɓe eɓe jikkini jikke lobbo du wiide dayam noɓe kooti nokkol to ɓe ƴowi
sakira min miɗon keeɓi faamu sanne ley ko ɓe yimɓe gondino wadde fa lanino nde julde layya en jaran gawto andabe sanne halde do bembe andede be noddirta influenceur en kabaru jallini di le commune urbain o kibi hakkilo wadde kaltidal hakkunde himbe eggume e jallini gondi le no ku yalla na beede daranade no jam hibirti e gondal le dejere ngal kawrital wadi faabe kal hala tidal laaji kabaru gondal e dartude hono di kibinirte jogal fa himbe njodira do jam e dejere gollo kunjindo dun hore projet search for common ground en noddirta marahni kuna foni dum wadi nyande aswere sappo e jeegon lewru mendu le soudu battu gouvernora gaw jantore hadizatu mohammed de mayga kejade studio tamani gondo ton du facitango alisise e sita sidibe
ilal hitan 2012 region kaw o anabisima yimbel hewbe egube ure jonde mu em sabe rafinde nagu o do kabaru latke saatu wakati wadude bilesa hakune yimbel egube ure jonde mu em kan yimbel bisimimbe le nukulatu be jipitu fa gondal hakune be do yimbe kan yukan heba newade yimbel hewbe kanyu MK na wondi wadde imma daraji fa hala hakkunde mabbe
ce rassemblement n'est pas seulement une occasion
o joda hala wala hono hala ji meriji tan do fili dabiriji lobbino tidalaji mo wolle mudum ana anda sanna gadi tidalaji waw hunciede suni walal me kawra dana wotere me dokkundura juude yalla me heba nafa mudum nyalade warande homo fottino tan sawro sabu sen dokkuno juude waddi joda hala du tangu nafata en dud natto sabe heben hunciede tidalaji yalla heben dokkundira juude fa hande
lien qui nous unissent
fana majum yo teutude andude hodo woni tiddalaji debe gondi fewde mudum hodo woni ko mbay wadde dum yalla ebe keba wondude ele jam
briga cherkubey
o batnaati sammi andundir sanne mi hollundir hakileji mi naati sabodu mi hebi famoji mawdi de kulle yogay ko mi andano hono di dabriji fiadi ana moddi sanne
go gonda nafi biri
tagal ido batoji ngadi hakkon mabbe di anyaaji kewdi ka e kolliti dum di yogay mudum ana hono sidi do joda halaje hore bodu latal sababu sembinde endam hakkun mabbe wartirde jam kanye e newninde gondal hakkune yimbel egube ude jonde mu en ka yimbel bisimin dabe don ko adisatu mohammed mayga hebani studio tamani ude gawo
famu heba masanne ende jantore a jara masanne hadisatu mohammed mayga fay etawede tidalaji godude bangal la yawara yimbe egube hewbe anan gondi e jokkininde tinnare e hebude hakkilaji lobbi famba daranade kureji mu en kasindini hakkunde jagu golleji nyaloma fa yottade imma daraji le wakkatiji hakkilaji kewdi wondi be kebata wadde fay etawede be gondi wadde di imma daraji tidallaji won goddi bangal nedda ko e kebal woni ko be cultivide fa bedor en famudo o kabaru kodo meden yontrende yo professeur Birema Eli Dikko o sociologue o notike landi Mohamed Baba Kunta kedden ko holliti en
on jewi le mali hande ka bamde no 2012 warde hikka dub sapponay tidallaji di ka njawti hakke be hewben dogi wi gure mudu wi gedde mudu ngari kuddi lengal luje nokabe ngari no sa jey misalu sefare warde bajangara en warde do bankas warde koro warde lamu nyono lamu sigu warbe bamako moko do yokabe na anatom centre mobilité yokabe ngonna nyamana be chongama yokabe ngonno ngesa ila sise bendun ndiwama won falaje be chongama sa jey jokati dalaji ka do yimbe ko wala hande hikka hande jaati sa jey be jati hakke yimbe be torla itti gure mudum ana tewi sanne parce que ana yaha fa ko foti unyaaji temedo nay mingi adama debbo e sukaabe sukaabe rewbe na keewi hen sande ay so be ngari nukkuje do njoppete do wonbe bamako wonbe sigonbe gawo ko tawafu mo fu wona tinni mo fu wonko gollanta hore modu yogaabe jokana mara dabaji ceewdi balena hen biyana hen dabaji modu na hen yogaabe en bayi yono lulude sarde yogaabe en bayi morde sukaabe e sukaabe bobu ko dun bayi pari jahan gollato yimbe galleji mu batti kangaaji di ko mo fu wona fena hore modu dabare yalla da ko hebi ko nyaama tagal dundu sa yewi yi golleji ko be ngatta ko on hollaka jabaafu na tinni feeyu goto jotta ko taw yan nanga Allah nangude Allah ka sutira he mamata torla he mamabe wajibi mamu fu won ko wadanta hormo bo leedu ndu laamu o ana waddana be mballudi he ta nyaamdo na hen cioncena hen laamu du ko wallata do no baale de ko wetti association gaaji yibbe be Allah hokki bernde lobbere be jokka juudum na jarli be ndum fulbene hen bamaraabe ne haabe ne fu jonka ko wayi ko hokkuta kambe en yibbe be torla he so ngari joodi bamako ma gedde godde tidalaji kiwdan do mabbe tidalaji yo jonka hebde no musaka keba codde korte seeda mara dum to wono julde mawndu wari cotta dum so ko rakawari yono jeya dum e ma jonka ngada no ko wete ambush jonka nyamina dabaji hakke wakatu so bi tarifu so payise da ciotal tidalaji ko woni hen dum woni jonka ngui kana hen sa mari daba yono de den kuje awala ko wol sa dan ke tan pellei ono horma won wonduɓe ɓee ɗum gooto no waawi humtade jamma aya yaha wujja mo wuyɓe ɗum ne mbaawi waɗde ley nokkuje ɗo jama hoɗi wujja kulleji maɓɓe ɗum fona heen aya mballude ko jama hokkete ko ko heeta heeta banggal ñaamdu heɓata heeta banggal coñci aya kalise ɗum ko wakkatu won projet ngaji ene dokka kalise seeɗa kalise cewɗi ɗum ndu heeta aya jonka ko haani waɗde ka ande hen so julde wari homo fona haani aɗa yiɗi weltade seeɗa aya min kam noddago e woni homo fuu tinno ɗo déplacé goni fuu jonka mo haɓɓo torli so ƴimmi wari jooɗi so ley galle so nu fe nokku ɗo laamu holli homo fuu tinno jonka naɓana ɓe yono daabaji kamɓe ɗuɓe kirsa ɓe belto ɓe annda ɓe malien en sa debbo sa gorko sa suka ko tawa fuu moƴƴere ma tinnoɗa waɗa so ñamdu mbawɗa naɓa so dowri mbawɗa naɓa so coñci mbawɗa naɓa kadule seeɗa yona jamawu ɗum suka mum keɓa ko ɓorno rewɓe keɓa ko ɓorno annda julde mawde ka en fuu e poti mayre
artiste invité de la semaine yontere nde en keɓi mawɗo sanne banggal jimi inna Baba Coulibaly bismi en nafa li galle muɗum en lanodiri e makko dow kabaruji kewɗi holiti en tariki makko eko yiɗi banggal ko hani waɗanede himɓe eguɓe womɓe ley leydi meɗen ndi ko yettidi fulɓe sanne ley ko lanodirɗen e makko ɗum keɗɗen ko lanodirmi e makko
miɗen beldi sanne tawdede hannden ɗo debbo meɗen mawɗo inna Baba Coulibaly omo woni inna Baba Coulibaly kay mali funa andi debbo e goto suko e mawɗo pullo e ɓalejo mo anda inna Baba Coulibaly wala inne jaam ñalli
ñalle jaam
ndenim
mawɗu
non celli
basu wala
hono cellal ana woodi
wallay ko mawɗu
moƴƴi sanne e inna no mbirumami joni ni neɗɗo susa landar jaade homo woni inna Baba Coulibaly ka ɗoka golleɗi jaratno wawi landadema homo woni inna Baba Coulibaly
mi woni inna Baba Coulibaly mo jeeya dilli wuuro amin e dilli kilo jeɗɗi makanna
inna hono puɗɗirinɗa e jimi
a landimi kam honotono ko andumi no puɗɗirmi jimi guilam suka so tawi aɗa andi to min to ene eɗen jalta boowal eɗen pija cukolo mi wonno mawɗo mabɓe jimowo nenam yaaha wadde kam wiya so waddali kan tan mi jutta balɗe so cukalel worini cohode an doga gano hucca gano hucca ga mi hoolake somo juuta balɗe ñenam yaha waddo e kam ɗala hawɗano kadi mi yaaha ɗimo ɗo yima yimana boomol koɗo enne ko sakkiti ko ndesami ko jaami joni no wuuro amin honotono wuuro kawami ɗo ni makanna kumandana wonno toon no wiye hammu somare a ndiya nara o wi gelle ɗe fuu ana jaaha vende septembre sola gendi gotiri an wiye makanna o hikka ka oyimi haalnam mawɗo wuuro o soɓe garali nerdam ɓe gardi waddoyaɓe sembe doole jonno nelal ngal yeewi toon lettere nde yeewi toon ɓe cuuɓi rewɓe nayon e boomi nayi e sukaɓe worɓe min fuu min ɓetti min payi dilli 22 septembre goto fuu darni fijo muɗum ne darnu fijo ma jonno ɓi kawamo lanɗo yurmo yafomo maayi ñanden on wi sambour baba
alinnamo ya fam
o ana jogui ñañoru mimoɗo fillonete guite amamoɗo ɓoɗmo suddi dampe o wi joni o ɓami ñañoru no jimol ngol moɗo wawi go yimde ha joni mbimi to saabuyi dammaɗa ta kam yiide e batte keɓal waddata kam e guiɗam jawdi aduna waddata kam e guiɗo andi min de mi yomi ko andirton kam mi yomi lewru lumbundu kode
keɓiɗeɗa ngo hakkille taƴiɗiɗa ngol jumol
nden tawi ɗum jinɗi ami min jaroni ñana oy jara wella kanko joom ñañoru o mbimi andi min de mi yomi mi tawi ha ngewule hena ñuuña mi tawi ngaari geƴiyena ŋuuna to sambayummahum woni samburu binne binnam o huyana jara banna jaroni ñana jara wela o jaabori kam noon kanko kumanda o hammu somare o immi o wi joni o wi bamarankoɓe joppa fijo mune fulɓe joppa fijoji mune o nanoya ko debbo jimowo o yimata ɗoni mi nden ta ñalani moɗo hula yimɓe
aɗa yaago sanne aɗa wula guite
moɗofi nden en mbawa guite men mbawa hiɓɓide ɗiɗi ma tati mi laarma joni noon o wari o wi awɓe kam jongili dalaw awɓe kattoye bamanaw markaw mbon nana ko inna Baba yimata ko o yetti
eno dande welimo sanne
ko jimanmi ko welimo kanko ko naraw jeeya hammu somare hay ɓi koye ñande gaari ɗo ɓe mbimiɗo innamo ɓe gaddani kam ɗo ñande ujunaye nogas
wi ko aɓe jiggitay fay joni
ɓe mbi abmaɓɓe mbimi somare hammu tata a jangana somare
ata ini mo jimol
aha duwonno kambe be njoppi ko njoppar ko wi dillingobe den dillola mikoro o wi fallun jogi mikoro giren jogi mikoro o wi murdian jogi mikoro kadi on dillingobe jogade mikoro min den dini kalisi fayde batar nim den no kalisi di fijingo firtino tan mine min dogi min kooti andi yimbe ladde mine min kooti jonno wiyama dilli lumudun e samedi min bimo do wara samedi lumo dilli gorkam soti kam tam yottima dilli o wi min atta dilli kati
I
wala mi yar dilli kati min bay mube min nasi do en hamu wi joni sidi moribo a tewtinan kam inna baba do woni fungadna kam wi inna baba mi marali
tay on wori sidi moribo wonno kayno kadi
sidi moribo on dilli ke o ina baba mi maralu wala maciulam maralu o ina baba gorko mu yadimu be kucci bama ko o nati guri amin de deb fujji manno ton waddi dum waddi yimbe nogas go o bami goto muskura damba ya wonni gimba yara nja wonno ho gimba yara on yima no gol jimo o bami muskura e amar jadiba be en bami dum dentay mimo do cukaku ana emma nami yimdi di mi danaki min ne pitim sum dewti bottaran demu don bamakoto mi yam taw e amar jaliban ana misira min nga e repirso amadu e farka nga e person do kanko tineta kanko si e gorkam tay mi mi allah wallam sidi modi boy o duwana
on watta ta ina goljimon
mi ngadi repirso mum ta famaaji mi mi makai madina Allah ulam sidi modi bo odwana min kauti mi ruyi mi dilli waliab mi hauri e baba kanja allo sugurel kani beji sugurel deute njehuti Allah ulam sidi modi bo odwana
Amin.
Ni de.
Aha.
Sidi moriba na julanno wattu futuro. Jimongul yalti. Mbi Musfura damba bora telela nda rajula. Musfura ko nete ni inna baba kurbali musodo bo makanna atoko inna baba ay bamako. Sidi aya telefoni ta radio baru zunu.
Aha. Rakna.
Fitirima.
Aha.
Uy mi duani mam.
Enno binal artistic ngaji ko watteno arandi do wadi a meda hawde binal.
Abara mi yahal binal.
Ne nawadi album ngaji nena.
Album ngaji kan heewino. Ko njaami France ko.
Aha.
Orbo ngaji ko jogumi ko. Ana bursa samba gangie ana jeya honotno kawa e kanye kamera e honotno e kamera e noni gay kamera mamane du kassitu goto samba kana fota joyi mimi samba al barkama aduna tanela hakara aduna na yurmini samba sahada mi barkini himado Gido wawa Allah wahawide ganyo wawa Allah wahawide aduna na yurmini mimi ilo poveli ala na ano hero poveli ala ifu pari ngami honotno eri panama pari du sapo mingami pari min dubi sapo Mingami e parifili mini minka pulaku tinatino don suruba
tano da album arande ni putano da no hitande manima
ana buri don dub chapar nayma dub chapar joni
han
ganworo di o bokar tarore on wura joni bi kon do rajmal do kanko ni joni mawdo honotno e top mem bebe kanko woni denyalande farka toure e belaso mine ngonno ton samba sirbe de mala hen
tay fuddain
de samba en fuddade mine arti samba en fuddude amar jaliba inna baba belaso mine ngonno radio malto farka toure mine ngonno radio mali
den al farka toure ngollidi sanne
min ngollidi hay min tawndiri pari ko njaami pari ko tawi kanton
den umu sankare yaade artiste mawbe
hiba ngollidi umu sankare mi ngollidi umu sankare ngala mawbe do ammi
no joka no hono minira modon no
hono sankare
hon minira be
ngollidi umu sankare mi hay goto mo ngollidi mabbe mi hay goto mi jabanaki hay abadam ral theater abadam jodaki ne ngammi repisso so mi nangi mi kortan ko woni hoornde koy ha
barta e jimol maada sidi mudum ngol anda sanne ngol yidaadu sanne gidmi landa de ma hono kibrinda hakkilo fa jaltina ngol jimol
mi jootam mi jimi kanko sidu abadam yali mu jonno mi yehi bimo de ha be cioti kambe bimi natta dilli soko mi yima ton kati nde ngarmi do bamako do mine amar jaliba en mi ngadi repirson de mbimi allah wallam sidi modi boy o duona mbimi allah holla kam o duona ka seku dauda mustafa abasanani indemu tuba wadi mako mi yadi mako lab tati voyage mbimi so baba ma amo dauda modi hibo dauda wallahi sidi dauda kan jallo kanko seku dauda o mon tuba joni kanko mo wuri
nan hande dilli ada heddi yadi dilli na est ce contact mo hakkune ma de dillin kobe hande
ko modi amadou yehi ko mi wino mi yata mi yimbe ben mudon anda bi kon ton an wi baba an segu onuddi kam wi kam ay hande wi min fu mi sera mala o yi honoto modibo ko gido mala non bawra wadde fo ya njoppumi mobila njami mobilaji lumudi ngammi ton yontere ngartum kibir demba kuyate o tay kanton o wi kam don ya hawara o mi njippuma nokumaaji mi woran duwa o waddi kam jonno to weedi subaka minen mi dumobe ni wetno subaka kambe bi njihi minen kam min ngatti don yontere do ngende mbayrum dilli
eno sa landama gille nadda jimi fa warde hande nafa gaaje kewda e golle o asada way lim ada way haldi dun fa laba
hay so haadi duwa o tan duwa won buri nafa won
wallahi ni buri illa fuddode golle o fa warde hande ada way haldi men cadel seede kel tan ko kewda
seede ko waawide ara hunde ara golla dun hebata cadel hen kay
seede kel tan
pour min no cadelam mi boyal o en modi jodi ha goto ni wesunci mamadi bubu ani samba sisoko mimi wallahi ya allah wallahi aduna ko mere sisoko samba wi fadam jadenne sonda karu wel maha samba sisoko yikam tan inder tele on eldikan debbo makko aske photo makko wala do photo makko on do waddi on eldikan photo debbo makko on eldikan biye pari on eldikan honotno berzama
e joni en jottata hedde kabaru nawde seeda sabu kaba nawdo woni heddo e dande leydi meden di kay duubi kewdi joni rafinde na o kan wodi dum latake sababu fa sakira meden jokka malinkobe hewbe joppon nukkuji mum en yaari jodo wad le nukkuji godde bamako do be kewi do hedon ko biyata on himbe meden malinkobe hono yukube nukkuji men jaa jodo nukkuji godde hedon ko biyata be
usman nyaali nyaali buuli min do hora min nabani be chapande jeego ujnere ha way seede kambe himbe meden mabbe depilation de mun jaltibe rewbe no ngokumi den darangal ittaka njami ton dina chapande jeego den timmi ko koymi himbe meden warbe dobe en en kali en bi hawo modja mbimi ibibe mali I kalden kauren beri den jaltay nimire mbimi bibe mali I kalden kauren beri den jaltay torla min ko jimi urmende wala min ko jimi kaural wala ko buri kam yurminade bajjo boya nando bajjo yuma wo ala rasudu baba wa ala ragalle jawdi donki birobe
en hedon ko biyata bibbe mali malinkobe fu ko kani wadande be
min kaabe teddina be dum do ko golle allah neddan joodi e jonde mudu ha immine wara fawo ana musina musa
moshi sanne
mere ka wadal be do an horma dandi
allah wad
joppa galle mara joppa nay mara joppa kulle ma fu ngara
joppa leedi ma
joppa jawdi mada
ananaabe
anaide
sanne
jonno min ka ko buran kan teddunga gal en
joni farde meden seedude ina heede woni ko biyata malinkobe hala ma kongol ma farde meden seedude
ko biya malinkobe bitino suudu baba suudu baba yeeto sotosaki minen min gadi duub sappo pari takita mi fu mi ngartido
woni fu
yeddere ko toy fu leedi faati a hebata dawla ma fa ngarta sur bamma a hitandi immi pari ngammido kan 2000 mbi mi tinano to don kan 2000 mbi mi bi be afriki nela na mangari noto don kan demi de imi pare ngamir
nyana jam fami ille 92 fa 2002 de ngartuda njodida fi
ay mudi hamu do war
an hada yada war
ka hay jomur wayade
ah okay
mbi kaytaji
nana min jetti ma sanne min barkinima hande min tawda e inna baba kulubali faali galle mudum bismi e galle mako gondo zira koro dunfi fa han faali galle mako do bismi o teddini min okki min kaada min jara holli min gari galle fulbe nana miden beldi sanne inne verma a jarama e hedon ko biata hedotobe studio tamannine
bien di mo yauta ta barkinede so di mo kinyale ho kingari so na ulirdo na hitanne bali dum pullo barkinami oi aduna rukayo pene kudade mbia bibi fulbe ketine ko inna baba wartad onani ko mo bo waji mo bo mamud waji oi maide waji bire onani ko sidi jabi
sidi mori bo jabi sidi
modi bo jabi afalu aliya be jabi oi kaire ndo jo darande aduna yo mere mere aduna seina woina aher siragi te na woira bernde si budemba mlelima demba kuma ye koide lelima njawoni ana edile ni no bonde no dati kanu ye olitade aha dali demba siro yade so jamrewi bado mara dadi yawani bado mara
ya jiranni saladun
da ka ifu jimi yimi do gilam chukale
kai fu de keddi horende
evalai ala misal minio adna kunyalande dunya kuduluru mo hebata nyalande e omaya ne nyamande oyi oyi pula kutaminyaja nami oyi mingurnda pula kutanyaja nami igidam kori hijamnyalli
bandi meden afrika no micinten nafangaji ballondiral e hokkundirde dun ko jaleñ meden di jodi dow mudun bandolugo min bami de yontere holti wide mbalu goto anawai harude galle kurdo kanon chayu anawai welde gendi fu le go hakkilo no micintena le julde layande nafa goddo fu wala so wana kala watten hakkil wobbe doni mon fu wala bandu mudun fu buri himbe be gala bawde sa bubinde bernde wobbe ana beyda sodde en dam e hokkude hakkilaji bangal wallondirgol hakkunde jaleñ di kejar meden gondo yoru wallande ke himbe ngendidi yogabe kedden ko be kuliti en ko ni hakkilo mabbe dengol bandol
mina ko ko min pini tawde do humulora yoru hono layyarika sa hirsi an ye kurejima ko bawura a ittan ko nyamoto ko heddi ko takalle meema ko pilima fu asaka sabi sakku gongo dum woni farilla dum woni ko min tafini tawde bingel adama sa sakki dum an hunde mawde sadaka kan sakka hunde mawde so hunde an hani warde le galle sakkam so hunde an warde wawi latude ngendi so yimbe hewbe itti dum an wawi sakkan na ngendi sonne dem mo anda fu an handara andude dum hono layya an tanye kureji ma tan nyamata dum a sakata hen fay morso dum ka min pinay tawde min gollata dum gollo dum du yoppa dum
min fini tawde yuwaruga so min kirsi layya min baman gedu amen ko heddio min jiya yimbe ko wala moyen min kokambe be gendi sa hoki nedo goto ko ana tilsa e mudu asuka hoki gendi o fu min gadan sadaka no sadaka no ku fuka wadi fu Allah jabu tan Allah hollu e muwul
he mido milon kebi famu sanne do kabaru ngul bandol ko himbe wombe yoro kulliti enna to gondo limal fu e mangal mudum en joto hedande yewtere faabundiren midan jetta do hejabe meden wombe le nukkuji de onon hedibe on jaarama do e holare modon hedar studio tamani en tawndirta do yontere warore sini Allah muyi e de yewtere faabundiren do gondo limal fu e mangal mudum en juuti on hedade e studio tamani wassalamu